Veona si la fia o le aso lua o le vai aso asau, e fai ai pālota mō le tofi peresetene o Amerika. O le amafuli a tātou li poti le afia finei, I le tau vanga. A le sui o le Republicans Donald Trump, ma le sui o le Democrats Hillary Clinton, o lo o tau vā foi, ma nisi o sui tūtua tasi. O se tasi o finaunga ua leva o na launga ai Donald Trump, o lo o ia tu ua ia ai le atunu ua saina. Ona o le te tele o ai tālafu o Amerika, ato ai mga aluenga, o lo o ia fai mai, ua ngā o ia e tangata saina, mai tangata anu o Amerika.
China
is sucking us dry. They're taking our money, they're taking our jobs.
They are stealing billions and billions of dollars. I'm not saying they're stupid. I like China. I sell apartment for 10, I just sold an apartment for $15 million to somebody from China.
Ai wi nei la fonga e fōlinga mai e tāu whai whai e Donald Trump I tangata saina. E toa tele tangata atama mai saina, olo onau nau wetula I mai Donald Trump I whai ngā pālota I le aso lua le vai aso asau nei. Ina ua fesilingia ni tangata o onga I le mata upu o le American Politics I le Université le Foreign Studies University Beijing. O le toa tele na tali mai, e mana na o ia Donald Trump e manu malo, ona o se tangata whai pisi nisi, e tele lana oa.
Trump is a businessman and interest-driven, and that's not bad for China.
Trump has a more unpredictable and fresh approach.
Current Sino-US relations are not good, and Hillary make it worse, especially over the South China Sea.
All over ainisi saina ya Donald Trump, o se tangata e talitonuina, ona e launga sa'o mai I le mea olo o mafaufau I ai. Ai o Hillary Clinton, olo ova ai I ai nisi o se tangata e le talitonuina, ona e taumate alona tūlanga I le tele o mata upu, ai maise I le vāo Amerika, ma le atunu o saina. O Professor Zhu Jinyu e whaia onga I le mata upu o le American Politics I le Université o le Foreign Studies University Beijing.
Hillary's perceived as dishonest, too calculating, and it's probably also related to her time as Secretary of State. That's why so many people here support Trump. No matter what his drawbacks are, we feel we can see through him.
Se faliliwina mailinga ngana Mandarin, o le saunoanga Professor Zhu Qingyu. O leisi tuete enayenisi Hillary Clinton I saina. Ona olona tulanga I le vaa saina ma Japani, I le vasa le South China Sea. Ato ai malona fesilingia o le tūlanga o le malo kominisi saina. I le mata upu ia ia ta tau watangata. Ai olo o yeina papole ngai nisi mai fafo olo o au maui saina. Pe ate I watula I mai Donald Trump I le tofi peresetene. E pei ole tamaita I o Ada Shen ua se fuluma le valu tausanga o au maui saina. Na ieta ua e matua le maala malama pe kea Donald Trump. I le tā ua o le vāo saina ma Amerika, ai maise lava, I le itu I whewhaataua inga.
This is an extremely important relationship. They're a major trading partner. They are a major ally in the fight against climate change. Someone like Trump just doesn't seem to understand or care.
Ada Shen.